your body. High school prom or rubber boy. Na 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 swa guitar. Your body. Come on. Boli na matauta simani ya kuzala kuleta kumsi Oli mulungi dali nkutiano netelo kuima ngawe sunajita Only good and the fire deep inside you the woman I desire Only don't let me down kulomu kwano wenina akantina ya Ole, ole, yogera
Na bola ni kuweki wazi Usije sababisha ni katafuta kitanzi We unanifaa kama nguo umeniva Umenichekecha nimekuwa kicha Nikupeleke nyumbani Dar es Salaam Selengeti mbugani Ukaone vipo dim Penzi lako chatu kama umetia ndim Nipanga wishi wani ite mwenda zim Ole, ole Njoni kubebe bebe sema ye bebe Ole, ole Moto wako kuna tai chess
Unzijina mchiro Unangi sivaka Kuno mukano gulizita Kuno mamujire Kune sefia baby No mulunji wa uliwea Mweka baka motoka yunge zakia Nebuzo mwana jaya ronwa ya kulira kujupita Oba kwene seno Siku mulunji wa suzono Watamula utamu zine kani kukulola
I love my